this is what I am. In love with a princess to the max. Excess amount of loving is what I give to you, my best friend. Check this.
Kwaya kala na tulia na zinawe. Nekusubi za chukuna mpano kwa mukade. Nole kaba mwena menende kaba fe. Netutoka manuka na kupi na balongo. Nole kaba sacha na valina sente.